freedom pe. Ay ay, ni mapenzi nipe, nibembeleze mama. Oh, girl, you my everything. I'll do anything. It's you in my heart. I'll love you till I die. We peke ndo liye nikamata. Mimi kwako siwezi toka, sina ujanja. Kwako mimi nimeketi na mabegi nimeweka chini. Wako wengi wanatamani kuwa kama mimi na wewe, ila inashindikana. Ugonjwa wa mapenzi ndo unawazingua, wamekosa tiba. Baby tambua kwako mimi ni mtoto, nibembeleze nilale fofofo, nipe mambo ya kikubwa si kitoto. Oh, 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 baby nibembeleze, nibembeleze mama, nibembeleze nilale fofofo, nibembeleze, nibembeleze mama. Tambua kwako mimi ni mtoto, wando kumpe, ay ay ay, hapo mapenzi gampe, ay ay ay, baby mapenzi nipe, nibembeleze mama. Nisha mapenzi, signora, sembela wano kumpijendi, malova. Wenipe mabuludani, nibembeleze, nibebe mgongoni. Tena kaza kamba, funga mkanda wako kiunoni. Hey, usione haya, penzi la kweli, sikwenda kwa mganga. Penzi la kodawa, hata bila vidonge, mwenzako nitapona. Baby, tambua pako mimi ni mtoto, nibembeleze nilale fofofo, nipe mambo ya kikubwa si kitoto. Oh, 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 baby nibembeleze, nibembeleze mama, nibembeleze nilale fofofo, nibembeleze, nibembeleze mama. Tambua pako mimi ni mtoto, wano kumpe, ay ay ay, hapo mapenzi gampe, ay ay ay, baby mapenzi nipe, nibembeleze mama.
Wow, wow.